We are here to worship the name of Jesus. To lift up the name that is above every other name. Amen. You can just lift up your hands and sing together with us a very simple song that says,
hili ni ombi langu, nikae uweponi mwako. Hili ni ombi langu, nikae miguuni pako. Hii ni haja yangu, nikae uweponi mwako. Hii ni haja yangu, nikae miguuni pako. Hili ni ombi langu, nikae uweponi mwako. Hili ni ombi langu, nikae miguuni pako. Hii ni haja yangu, nikae uweponi mwako. Hii ni haja yangu. Nikae nawe Bwana. nikujue, nikuishie, niwe kama wewe, nikufahamu, 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 nikujue, nikuishie, haya, nikufahamu, nikujue, nikuishie, niwe, nikufahamu.
Nikae
na wewe,
tuendelee tu.
Mille, mille, mille.